kalima agenze wala nyo oboli mukazi yango ngambe ya kubulira ya kubulira bapi kima jange kilima ambule kilima 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 ambule kilima 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 chama jange
Mutu labe, nyenya mutu labe, mwana kwa.